Kila neno lako ni chemchem, kila ahadi zako ni za kweli. Niko salama mikononi mwako, uniongoze kwa neno lako. You never fail, you never change. Hosana.
Hosanna every day, I give you praise. You never fail, you never change. Hosanna every day, I give you praise.
Kila siku ninasifu moyo wangu.
Hosanna every day, I give you praise. You never fail, you never change. Hosanna every day, I give you praise.
Ni maombi ya sifa, ni maombi ya kuabudu. Mautini ukanyokoa, haujawahi kushindwa Yesu kunisimamia.
You never fail, you never change. Hosanna every day,
Hosanna.
I give you praise. You never fail, change. Hosanna every day, I give you praise.
You never fail,
you never fail, you never change. Hosanna every day, I give you praise. You never fail.